You're with SBS Radio.
E owa i le lua afe suis i a swinga ma teu teunga ua toe whaia i le tūla whono fe mālanga inga i au se tali nei. Ma ua mōli mawina i le si i tanga mā walunga o tangata wa solo ia o lātou visa ma ua toe ti poti ese ma lea tunu u. O le toa tele o i lātou o tangata nu unipsila. I le teimine ia feitau se fulu afe tangata o loo ino fuanga sai sai e tali ai. Ia le toi tipoti eseo i lātou mai au se tālie nei, a ngai i ao te aroa. O le alii o Adrian Solomon Mary, na malanga mai i au se tālie mai Nisila, i le tausanga ia feiva se laubalu se fulu, i na ua whaato a lua se fulu male tolu tausanga lona matua. Ua ova nei le ono se fulu tausanga lona matua, ma talu ona taunu umai o ia i au se tālie nei, e le itue fo i lava, i New Zealand, mole over i le fase fulu tausanga. Nā mataona ngā lue o ia, i le seleina o le bulu mā moe, ma na yeise teimi, na ta aloa i wha apolo fesa i le ta alonga o le lakapiu ni Perth. Ua wha taulo na fale, ua wha ai poipo, ua ati na elo na ainga, ma ua to tele la na whanaui au se talia nei. I le amatanga o le masina nei, na toe ti poti ai Adrian Solomon Mary i New Zealand, i na ua mae a o na tuli sona whaasalanga i le whale pui pui mō leono masina i se soli tula fono o le sā waina o lo nā toa lua. Na ia tā ua e le whaingo fie le toe tau amata o nā tia e lona soi fuanga i le atunu una whana wai ai ua le o toi aisona ainga o lona ainga uma. Wow, Maui, I was Italian. Eh?
My daughters, my family, they're still in Australia. All those things, my mates, my life itself. At the end of the day, I still did something wrong, okay? And I've told myself that. But I didn't think that for doing something wrong, paying my debt back to society, doing, okay, 6 months incarceration, and then doing 2 years and 8 months in a detention centre.
I le āmatanga o le tausanga e lua fese fulmale fitu, ai ua sā uni o ia sa oloto, mai le fale pui pui, ina ua umma o na tulilo na whaasalanga. Na longo ina ai, Adrian Solomon Mary, i le whaai unga le metanga luenga o whemalanga inga, ma le Home Affairs, e solo ia lona visa, ma na ave sao ai o ia mai le fale pui pui i le nōwhuanga sai sai Christmas Island e le itu e fōi i lona ainga mala nā whanau.
Yeah, it didn't make you feel good. There's nothing. You don't know where you are, you're lost in here, you're scared, and you know, all these things are playing on you and you think, geez, you know, what's... It's like those... Christmas Island, they've sent you somewhere like the worst of the worst go or whatever, and that's how you're made to feel. You're made to feel like that.
E ono masina lona whaasalanga i le fale pui pui, a e lua tausanga ma le valu masina o sae saia o ia i le nōwhuanga sae sae Christmas Island, a e o tā lia se whaai unga o ana tālo sanga ma ana apili i le whaai unga na aumai e le mata ngā luenga. I le tausanga e lua fese fulmal whana pāsi ai se vāeng o le tūlā whono e su e su e ina ai. Ia tangata uma o loo o mia visa o tangata whai mai o loo i visa le tū mau e le uni tangata nuu au mau po ni sitiseni. O le su e su e ngale nei, i le vāenga le nei o le tūlā whono e whaingoa ina o se character test. Po ore su su enga, po se tangata e a mio pulea, matatau o natalia i au se talia nei. O le vaenga le nao le tūla fono ua avano ai o nati poti ese le feita wafe o tangata mai atunu ui fafo e solia tūla fono i au se talia nei, e au fi ai ma le toa tele mai a o te aroa. I lalo le tūla fono, o se tangata e le o se siti seni, e fasalaina i le fale pui pui mo le se fuluma le rua masina pe siliatu, po se tangata e wha amaonia se tūlanga e lamatia ai le saonga le mua isi tangata au se talia nei, e mawhai I lalo o se whaai unga na matanga anduenga malona minista ona ave e se whaamalosi pe tipoti e semai au se talia nei. Ai ona o tangata New Zealand e mawhai ona nonofoi au se talia nei I lalo o le temporary special category visa I le teimi e taunu umayai o le mafua angalena o le fōlinga mai o le toatele o I lato e toe tipoti ese I lalo le vaenga le nei o le tulafono le character test o tangata Aotearoa. Nā saunoa Annette King, le High Commissioner o New Zealand au se talia, o le toatele o tangata nei, mo le oto iaini o lato so o tanga po oni ainga I New Zealand, o lato ainga uma e au fi ai mātua o taito o lua o whanau ma whanau a whanau ua leva tausanga o fai au se talia mo o lato tofi mo o lato watunu u. O le toatele, e toe whaia solitu la fono I New Zealand, pe a tipoti ese atu ona o lo lato umisia o lato ainga I au se talia nei.
Often they have no context, they have no family, they are there on their own with their family, their children, their parents are back in Australia. And of course we have found that there has been a relatively high rate of reoffending when they are deprived of their loved ones.
Le High Commissioner of Australia in New Zealand, le High Commissioner o New Zealand Australia, Annette King. A Elena o soli tu la fono mamafa mamatu ya, o lo o faasino lima iai, ia le vaenga le nei o le tu la fono, le character test. O le alii o Jason Wereta, na faasalaina I le faalua o na maua o ia o aveta avale, a e le aiso na laisene. E valuma sina na loka ai Jason Wereta I Christmas Island.
So yeah, being taken away from a family for driving offences with driving without a licence doesn't warrant me to be a hardened criminal. Deep down in my mind, you know, I was in the wrong, I own that, and I say apologies to the Australian people for that. But to be deported and taken away, you know, it's something that I have to live with.
Nā te talaina Jason Wereta mai le nōwhanga sai sai Christmas Island, ai ina ua maua whaatolu o ia I le aveta avale o le eiso na laisene na whai ai malana whai unga o ia ua te tauona toi fōi I New Zealand.
I didn't want to say or hang around immigration again for another 14 months. I fought for the first time for my kids, and so I spoke to my family and said, Dad's going to go back, signed to go back to New Zealand, but still keep fighting.
Ai pei ona whafonga I nātu, ua whaailoa mai ele mālo tele seisi fuafuanga e ātili whaamamawha ai le tūlā fono le nei. E pei ona whaalia le minisita whemālanga inga David Coleman, so o se tangata e whaasalaina I le lua tausanga, tūsa pe le e tulia lea whaasalanga I se whale pui pui, o le āti poti ese lava mai au se talia nei.
This law provides a clear, objective power for the department to cancel that person's visa. It will lead to an increase in cancellations, and I note that some of the critics of this bill say that like it's a bad thing. That is the design.
E ei se whaala putuputonga I Christchurch e whaingoaina o le lima o tasi. O loo whesoa swani I tangata anu New Zealand tue ti potiatu, ma o loo whaaululu I le tamaitai o Philippa Payne. Na Asia Sia Philippa Payne no fuanga sai sai uma o lo sai sai ai tangata no Aotearoa e au fi ai male no fuanga I Christmas Island.
It's broken them. It's completely destroyed them. So many people have come back here and they have post-traumatic stress disorder that they're actually unable to work, they're unable to reintegrate. Prisons designed for rehabilitation and reintegration into society, a detention centre's designed to do the exact opposite, to take away any rehabilitation and to make that person feel worse about themselves, to feel like they're not worthy of being on this earth, to feel like they're not worthy of their family.
O le ali o Justin Miller na malanga mai mo na matua I au se talia nei, ai whaato a se fulu tau sanga lo na matua. Na ia ta ua e lima aso o totoe o lo na wha asalanga I le whale pui pui, ai longo ina o ia I le whaai unga ale mata ngā ruenga e toe ti poti o ia I New Zealand. O lana wa ai iai, o se wha asalanga solo atoa le nei, ona ole a le toe wa ai ai I lana whanaui au se talia nei, malona a inga atoa e au fia ilu malona ta mā, o lo o maua ele ngāse ngāse o le kānesa.
More or less like I've got a life sentence, you know, I'm never going to see my life again, any of my friends. I just found out my dad's got lung cancer too and I won't get a chance to see him again.
Olo o whaamoemoe fo ile malo tele e tā ai i tua pe retrospective le tū la whono. Olo na winga, ole a whaau pōpō a tīlia ile a whai o tangata anu unisila e tīpoti esema u se tālia nei pe a la tau solia le tū la whono. O se whaai unga na sauno ai le hai komisina Annette King e le whea.
They could have served time in jail 20 years ago, gone ahead and lived a very productive and rehabilitated life, and now the Australian immigration is not taking on board those 20 years, they're taking on an offence that occurred 20, 30 years ago. How is that fair? How is that just?
Le hai komisina o New Zealand o se talia nei Annette King, o le reportina whaamao pōpoina e Abby O'Brien o le SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.